Wosh. Amini kwamba ni sauti ya Dula Msera. Afro mtutopu watulivu chama. Watoto wa Makambako. Nakubali sana mwanangu by force. Anikiwa na producer KY. Waite.
We go 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 nimekuja leo. We mlokuwa mnasikiliza we kwenye radio. We go 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 nimekuja leo. Amlokuwa mnanitazama we kwenye video. Sijaja peke yangu nimekuja na by force. Sijaja peke yangu nimekuja na KY. Sijaja peke yangu nimekuja na Marota.
Nataka nini Masera?
Niwape nini waunio? Nataka nini Masera? Niwape nini waunio? Nataka nini Masera? Niwape nini waunio?
Umewaona Masera? Umewaona wauni mama? Umemwona na KY? Umemwona na by force? Umemwona na Rama? Umewaona wauni mama?
We kila siku mama nasidi kuniusia. Machizi bota nasidi kuniusia. Mwanangu hii dunia jaribu kuangalia. Hii dunia jaribu kuangalia. Kuna watao kupenda na watao kuchukia jamani.
Kila tuwa dua, chizi boti dua. Ama nangu dua, tunaomba dua tena. Kila tuwa dua, mochamani dua. Ule Msela dua, ama nangu dua tena. Kila tuwa dua, ama nangu dua. Ama Sela dua, tunaomba dua. Mama chapa
tuende pale, tuende kule.
O mama nipige goma, mama goma,
tena
goma. Baifo si nipige goma, mama goma,
tena
goma. Mama goma,
KY nipige goma.
We go 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 nimekuja leo. We mlokuwa mnanisikiliza we kwenye radio. We go 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 nimekuja leo. Mlokuwa mnanitazama we kwenye video. Sijaja peke yangu nimekuja by force.
Mama.
Sijaja peke yangu nimekuja na KY. Sijaja peke yangu nimekuja na Masera.
Nataka nini Masera?
Niwape nini waunio?
Nataka nini Masera?
Niwape nini mama nipige goma?
Mama
goma.
O dada nipige goma? Mama goma. Na yake nipige goma? Mama goma. KY nipige goma? Mama goma. By force nipige goma? Mama goma. Wanangu nipige goma? Mama goma. Masera nipige goma? Mama goma, Masera nipige goma. Mama goma,
chapa.
Mama kavua dela, kavua mini mwache. We mwachaba kivo ivo mwache. Tena kavua dela, kavua mini mwache. Mama mwachaba kivo ivo mwache.
O mama atupoi,
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 atupoi.
Mama ifo atupoi,
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 atupoi.
Tena malota atupoi,
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 atupoi.
Watoto wa Makambako, nakubali sana mwanangu DJ Juli. Anakubali sana mwanangu producer. Producer KY. Saluti tomboy.